nina kuhitaji mpofu maskini, unishike mkononi wako napata nguvu. Bwana nina kuhitaji mpofu maskini, unishike
Kila saa, kila saa, kila saa.